Makomando. Acha mziki uendelee.
Marikisha Australia Sydney.
Jumanjo.
Leo hapa nani pambe no muda.
Nimeshikwa na utamu DJ nipe biti. Speedy yangu karimi si kama tiki. Naishi bila stress na cheza muziki. Jina langu taito sitajikiki. I want to party. Muke, 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 muke. Freddy Way. These are
Tony Rasta Kizzo. Please. Spice music.
Kivyako vyako, kivyako vyako, cheza kivyako vyako.